olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
E whai te wafe tangata whai ngā luenga I au se tālia olo o ngā oi a lātou ngā luenga po company olo o whai ngā luenga I o lātou tutongi ātoa I maisi whaamanuianga. E te leina a whia I tangata whai mai e le mālama lama I a lātou wai a tatau e whaasino I ngā luenga. O le alii o Munib Ahmed na taunu mai I au se tālia I le lima tausanga ua mawhae.
My expectation is very clear, like I came to Australia for peaceful life, to be stay in this country with completely harmony, that fully free.
E tolu tau sanga na sai sai ai, o ia I se no fuanga sai sai, ai o whaatali lana tālo sanga mō se visa, ma ina ia o ia tu uina mai pe o ia maua ina, le bridging visa e ma whai ai o na whai ngā luenga. Na mauana na ngā luenga I le Hyatt Supermarket I Melbourne, I le tutongi e nā o le se fulumara whātāla I le tūlā. O se tutongi e matua mā walalo mai le tutongi mā walalo aia ia, po le minimum wage, mā e le ao fi ai, mani tutongi wha ao popo, e pe o penalty rates, pe awhai ngā luenga I le aso tōna, I ma le aso sā, ia po o le sifi pō, ato ai, mani livi, pe ao o I se teimi, e te I ua a fi ai se ngase ngase.
I offer me $12 per hour. In August, he told me that if you should start work at night shift since 1st September, so I will pay you $14 per hour. I didn't ask him to increase my salary, but by himself he said, okay. I said, okay, I don't mind. Do it. Because I don't know about these things.
Tausanga male afa, e wha ato ai loa e Munib Ahmed, le soli tū la whono le tūlanga na whaafai ngā luengai o ia e le supermarket I Hyatt. Ina ua ia fesili I le Migrant Workers Centre. O le whaatonu o le Migrant Workers Centre I Vitoria o Matt Kunkel, mana ia whaalia I Lena o Ahmed, o lo o whaia I ei whainga soli tū la whono nei e company, ma o se whainga e tā a tele, ma e tele lava, I nā a whi ai tangata whai mai.
Munib's case is not rare. It is all too common, and we see it everywhere, we see it in all sectors of the economy.
O le masina na te enei na whaasalaina I e le Fair Work Ombudsman, company e Subway, Jamaica Blue, ma Muffin Break, I le ngau ia o tutongi a lātou tangata whai ngā luenga, po o Lona Winga o le le tutongi e sao, e tusai mā ia inga wha le tūlā whono po o award rates o a lātou tangata whai ngā luenga. Na sao noa Mark Morey o le whaamalua Uni New South Wales, o whainga nei a company,
I think there is a systematic problem in this country where business is relying on the exploitation of migrant workers to run their businesses.
Mark Morey, Olefa Amalua Uni in New South Wales. O sa ole tutongi le nai tutongi ei oila unga luenga, pe na ona e whai ngā luenga lava, ai e te le o mautinoa, pe e te le o si lafia, le tatongi sao e te tau ona e mawaina a tō ai maisi benefiti po oisi whaamanuianga. O le reporti na saunia e Marty Smiley mō le SBS News.
Like, share, mafaali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.